잊을 발라 baby. This is when I will put colossal. Yo king, I got the message. I love her.
Oh, 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 yeah.
Habari, tangu nirudi safari nikakupata kimwali tumeshinda dhohari nitazungumza naye bibi na babu wataridhia siku ya ndoa shera wigi mie kanzu na jambia tumeshinda visingiti wamea mtutishi maneno yenu uchafu yeye sabuni miejiki mtasubiri mazishi sisi bado tunaishi utamu wa wali nazi ule na parachichi ai mwali wangu wendi wetunu yangu mbeba siri zangu mwenye tamu yangu ai mama tumetoka farawe wache waonge maneno ya msijali peke 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 peke
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The boss.
Love is good, baby.
Hey, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Mi kupeo, ri kupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama ni kupeda. Mi kupe fahari, ni kupe dinari. Nikupe bahari samaki waishi mbali roho zilo wapinda wambie ugonile ndaga kiasi wangu boy 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 tumeruka vizingiti wambea mtutishi utamu wa wali nazi utafune na ndizi aisi mama asari yangu we aje mama mkwe akupera zawadi ai mwali wangu wendi wetunu yangu mbebe siri zangu mwenye tamu yangu ai mama tumetoka far away wache waonge maneno ya usijali peke 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 pa 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 ai mama
ai mama mama
ai mama
aje peke peke
aje wache waonge
peke peke peke
ai mama tumetoka far away
tumetoka far away
Barnaba
Tausi ndege wangu ndege wangu wa thamani ndege ulo shikamani na vitu vyangu vya thamani mie adamu ya ndoa wangu ni peke na mama
cheke 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 tu cheke tu
yeah
Mopao you king
love is good baby.
Another gbedu from nigerpickup.com.